degmada Quryooley oo ka mid ah degmooyinka gobolka Shabeellada Hoose waxaa laga soo sheegayaa amni darro baahsan iyo xaalado nololeed oo ay wajahayaan dadka ku dhaqan degmadaas. Amni darrada oo ay sababeen ciidamada dowladda federaalka ayaa saameyn xoogan waxa ay ku yeelatay dadka ku dhaqan degmada, waxaana askartu ay dhac iyo dil ay ku hayaan dadka rayidka ah. Iyadoo ay taasi jirto, ayaa waxa haddana la soo sheegayaa in biyo la'aan iyo caafimaad darro ay ka jirto degmada, sida uu sheegay Maxamed Xaaji Shigshigo oo ah gudoomiyaha degmada Quryooley.
Degmada baahdi iyo malqayaa sokoro, degmad oraad iyo galli ahayd oo oraad la geliyo ummadii shalfirirtii wal shalqahi way rafaad ummadii beerilya ahayd iyo hooley beeroogii xilligii beeran ta badayd aan ummadii sagaal degmada ka dhii lambeerta badan male haddan kaaga daran oo roobabkii yaraadeen wabigii hoose indhiyeen Quryooley dabaatati in kuma taagin teeginta roob ma jira beero beer bahay male beeroog ibir way walaa ugu hawl gisraadku maaragaasan may jira caafimaadkii liliidida walbarashadii liidida tuulooyinkii ay dadka qaxayeen haaska qaxayeen haddana xaaladii Quryooley ma taabaya waxa dhacaya habu yaraatay hal barasta moolan sheena ma jira.
Goobaha ay ka taliso dowladda federaalka iyo maamulada kale ee ku daaban shisheeyaha ayaa waxa ay dadku ay ka cawdaan markasta dhibaatooyin saameyn ku yeeshay nolosha dadka ku dhaqan goobahaas, halka dhulka ay ka taliso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay dadku ay ka helaan adeegyo kala duwan sida waxbarashada, caafimaadka iyo kuwa kale.